Muda mwingine unanikela, unavuliza maswali, maneno ya mashoga zako nanifanya siwe soo. Umeshakuwa kibendera kwenye upepo mkali, ila ndevo penzi lako mi siwezi kunawa. Wamekufunza tabia mbaya, kurudi wa mwanaumelewa, na mimi kwako sina baya, na kusamehe mimweleo. Wanachukia kwa kweli, wakiniona niko nawe, na mimi wananikera, basi mara moja moja baby nielewe. I wish you twende mbali, mbali kote niishi na wewe. Wananinyima raha marafiki zako, basi talk to me baby, naomba tuwe together. Sosi nimepika na unapoa kwenye meza, usilewe my baby, utafloa Kiingereza. Moyo na sita bila we sita.
So baby you promise,
my baby you promise, so baby you promise, my baby you promise. Napiga simu nasema uko biza, unaniweka kwenye giza. Muda mwingine napiga pokei, unakula bata sinza. Wananisifia wakiwa na mimi, kwa kwana nimaliza. Muda mwingine nasali baba Mungu, basi atende miujiza. Wanachukia kwa kweli, wakiniona niko nawe, na mimi wananikera, basi mara moja moja baby nielewe. I wish you twende mbali, mbali kote niishi na wewe. Wananinyima raha marafiki zako, basi talk to me baby, naomba tuwe together. Sosi nimepika na unapoa kwenye meza, usilewe my baby, utafloa Kiingereza. Moyo na sita bila we sita.
So baby you promise,
my baby you promise,
kama utanipenda.
So baby you promise,
if you love me, you love me now.
My baby you promise,
music on this one, lo paso kid on the map, yeah. He's black with the magic fingers, magic fingers.